CKMusicPromos.com.
Yes, I. Let me introduce to you. Listen.
LJV Music.
Viper! Down. Alongside. Smoke Sabalas. Kisco. Abakamshiba no. Listen.
Kweli wa maliu. Nama feki. Naba temwa competition. Nala tata. Never trust a fake friend. Tatu pampamo. Cook tala lika wakushapasi. Yali kawa wambi kapaba feki. Kusala type mumu miangalile. Kata pali ya watch kata beto yangalile. Kwali wa maliu na mafeki. Na watu mwa competition ya la data. Never trust a fact friend. Tatu pampamo. Cook tala lika wakushapasi. Yali kawa wambi kapaba feki. Kusala type mumu miangalile. Kata pali ya watch kata beto yangalile. Fake friends ikachimu kalipe. Walitala la paeta kueo. Never trust the fake friend. Kukutala lika wakushapa sin. One, opponent wao yo. Fake friend shat trust and a shadow. Two, never impress. Just enjoy yourself we mwine yawa. Kwali wa maliu na mafeki. Na bate mwa competition ya la data. Never trust the fake friend. Tatu pampamo. Kukutala lika wakushapa sin. Yali kawa wambi kapaba feki. Kusala type mumu miangalile. Kata pali ya watch kata beto yangalile. Kwali wa maliu na mafeki. Na watu mwa competition ya la data. Never trust the fake friend. Tatu pampamo. Kukutala lika wakushapa sin.
Yali kawa wambi kapaba feki.
Kusala type mumu miangalile.
Listen, before you make a finger, but to come up and shut you by the tap, come and to Alice to my push. The brevetta been a moment that you took a little punch. Before you back came over to come up with sun, shut the kunjiri and the meat and ole lomb. I'm a eight and I have a cup of the super party bomb. Umfa full of party pity day lomb. But the papa na lelo wimbona ne lomb.
Kwali wa maliu,
we do this.
Na mafeki, na bate mwa competition ya la data. Never trust the fake friend. Tatu pampamo. Kukutala lika wakushapa sin. Yali kawa wambi kapaba feki. Kusala type mumu miangalile. Kata pali ya watch kata beto yangalile. Kwali wa maliu, na mafeki. Na bate mwa competition ya la data. Never trust the fake friend. Tatu pampamo. Kukutala lika wakushapa sin. Yali kawa wambi kapaba feki. Kusala type umu miangalile. Kata pali ya watch kata beto yangalile. Piti ala, ela jipo. Ela lo mepa down, down.
Shadow, abaume pavaume. Ela one chassis. 0212 maka dash chunky. Jinja prata kasi. I see ya. DJ Ice Cube pa fidimba. Nakumona naivu.
CKMusicPromos.com.
Kadee.